Oh
yeah. SMG.
Babaco on the thing.
My feeling record. Kama simu haipokelewi,
tuma SMS.
Kama mtoto hasomeki,
tuma SMS.
Nikikutana naye, domo linakuwa zege. Na nikiongea naye, kabisa naniona bwege. Ila nikituma makopa, mtoto anacheka. Nikimtumia nampenda, naona kama nanasa. Namuta darling baby honey kwenye message. Life kumuta honey baby siwezi na nyokuwa message.
Mina penda sale
vile anajibu mapema SMS.
Sina uko wa wana
SMS.
Hata kama domo zege,
tuma SMS.
Kama simu ipokelewi,
tuma SMS.
Kama mtoto hasomeki,
tuma SMS.
Nilimzoom kwenye GoPro hadi nikasema mama mina. Mtoto flani loko hako na shape ya kumimina. Nikamwambia number you what time. Akaniambia mbona sina time. Akanipa number nikaona fine. Nikamwambia nitakucheki basi other time. Mtoto nikipiga simu apokei la message anajibu.
Lolo.
Nikaona huyu simfosie, mungoje niende naye taratibu. Kumbe akiwa home simu yake silence. Hawajui ana kilonga, anasema taki case. Tena kaniambia kwamba suna nani bless. Anytime nitafute, ila nisipige ni
na muta darling baby hani kwenye message. Life kumuta hani baby siwezi na nyokuwa message.
Mina penda sale
vile anajibu mapema SMS.
Sina uko wa wana
SMS.
Hata kama domo zege,
tuma SMS.
Kama simu haipokelewi,
tuma SMS.
Kama mtoto hasomeki,
tuma SMS.
SMG.